Italia ha due rimbalzi cittadina solare wireless di Starcast assumendo io hausan ayat gafli yale suke yale punti wa horumar markasta oo horumar soo kordhana waa in lagu farxaa in kasta hawade waxaa kale oo umahadnaqayaa gaasimaha guud ee hay-adda telecommunicationka amtsheekh oo runtii umahadnaqay shirkadihii soo gaarsiiyey iyadoo aynu durfeheena ognahay adeeg gaar ahaan adeega telecommunicationka sida uu sheegayna runtii mobile money-gu waxa uu joogaa meel aanu ka joogin productigada duunduuniyey ee impesa jibihiina soo dhaafay ayaa waxaan la fadhiistay shirkada siisa ama programka ay ku shaqayso safaricom siisa waxaan ka sheekaysanay serviceka soo yaala ee innaga waddankeena yaala iyo ka ay iyagu bixiyaan aad iyo aad bay runtii ula yaabeen markaan uga warramay mobile maniga habka uu ka joogo waddankeena ma serviceyo farabadan oo halkan lagu bixiyo ayaanay bixin